Jonathan.
Not you wanna get.
Jumbo sound music.
Zambia Zosa Lisa.
Don't give up. Keep on pushing. Wanna get. Come on, Lana.
Rudy Nyumbani.
Benachi. Unamke Nyumbani. Watoto Nyumbani. Pia wazazi. Kumbuka uliwaga. Ukienda mjini. Kutafuta riziki.
Jonathan.
Na uko mjini ulipokwenda, mambo ya mena kombo, mlilie mwenyezi.
Mlilie mwenyezi.
Ulipofika mjini, mambo mengi yalikupoteza. Mtoto analia, wazazi wanalia, mke analia. Mtoto analia, wazazi wanalia, mke analia. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo.
Benachi mwanake John Tezele Professionele Rigene Sarkozy Mwana Wanzambi Jumbo Sawe.
Don't give up, keep on pushing.
Hope
and pray. Kwa Maulana atakufariji.
One day.
Don't give up, keep on pressing.
Hope and pray.
Kwa Maulana atakufariji.
One day.
Jinsi mambo yanavyokwenda, unaona noma, so don't know what to do. Keep calm, come back home. Mwana anakuitaji. Keep calm, come back home. Bibi anakuitaji. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Keep on pressing. Kwa Maulana atakufariji.
Come back home.